sitiba baba.
Nezibazi ayibonakali phefumulo yethu ilangazelela wena iziyo zethu zibhibhi igazi kodwa wena wedwa nkulunkulu ongasikhulula nakulolu sisi esibhekene nako usuku nosuku abanye bethu abalali kepha nkosi sithembe wena nangalesi sikhathi ziveze nkulunkulu ziveze ziveze moya ngwena. Baba, kufumbe wena.